Instagram, Facebook, everywhere, girl, you the killer man. Instagram, Facebook, everywhere, girl, you the killer man. Instagram, Facebook, everywhere, girl, you the killer man. Instagram, Facebook, fine, fine, girl, you the killer man.
Mama, baby, send my baby, nikulete ni. Pretty lady, pretty baby, when you come, my sweetie, nikufanye wangu kengele. You the ringi mato, so gea ni kudekezi. You the freezy mato. Acha waseme baby, watachoka eh. Acha waseme baby, watakoma eh. Acha waseme seme baby, oh, watapola eh. Acha waseme baby, watachoka eh. Instagram, Facebook, fine, fine, girl, you the killer man. Instagram, Facebook, everybody. Fine, fine, girl, you the killer man. Me na we, me na wewe, mpaka mwisho. I go buy it to Ferrari. Me love your waistline, baby. You give me everything, baby. When you malkia wangu, wangu. Girl, you're the copycat. Acha waseme baby, watachoka eh. Acha waseme baby, watakoma eh. Acha waseme seme baby, oh, watapola eh. Acha waseme baby, watachoka eh. Wagara, nyirira, seme na wanawa wanao. Nitafurahi moyoni, ukinipenda na roho yako yote. Nipe maba ya kutosha penzi lako la tuliza mawazo yangu yangu. Giza ikiingia unawashata na pendo lako, nakutaka na kutaji nikuweke moyoni milele. Utamu wa pendo lako uwe urembo wako uwe, you be the one in a million uwe, you the mash of my brain. Acha waseme baby, watachoka eh. Acha waseme baby, watakoma eh. Acha waseme seme baby, oh, watapola eh. Acha waseme baby, watachoka eh. Acha waseme baby, watachoka eh. Acha waseme baby, watakoma eh. Acha waseme seme baby, oh, watapola eh.